Yes. Right now, we're standing outside the Magistrates and Regional Courts in Jeppes Town, where two ministers accused of state capture have appeared before a commissioner.
Madodake ngidinga izincazelo njengokubona kwami la ukuthi ke umasipala wenu nina nobabili uthola 200 million njalo ngokuphela kwenyanga. Ngifuna ukwazi ukuthi le mali niyisebenzisa kanjani futhi niyisebenzisela obani.
Nkonzo enkantolo, ngicela nje bayiphendulele.
We are a special department commissioner. We have special needs. And the 200 million is special.
Yeah.